nonzoyo, nze nonzoyo. King Spider, Echo Man. Kana kayimba sikasanyu, nkayimbye nzijudde naku. Abawagizi mube kusanyu, kuba nange ni muna Uganda.
Oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo ya galiza Buganda. Bobi Wine gwetu
ino kulonda. Muna Uganda,
oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo ya galiza Buganda.
Bobi Wine tomu busa maso. Muna Uganda,
nagenze ne wafe gomba. Okulonda bakukowa, kubabe balondo kubachikidira. Balanga mubalala, nkusaba ebyokulonda tobisa mu malala. Kana kalulu ka future yo, gwelonda kulwa bana bo, kulwa benganda ne mikwano jo. Bagambe tukere tukuba kalulu, tukuba kalulu ne Bobi tumuwa kalulu.
Oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine gwetu ino kulonda. Muna Uganda,
oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine tomu busa maso. Muna Uganda,
enkuzi kirwadde kyakabye kisesera Uganda. Kubuno obwavu bungi n'obusosoze mawanga. Abasekerezi bangi nnyo abasuula Uganda. Ababbi abavumaganya ekitiibwa kya Uganda. Tufunye omuntu anaatuyamba twerulire ekkubo. Kyagulanyi mulwanyi anaatuyamba tuzuulire ensulo. Tufunye omuntu anaatuyamba twerulire ekkubo. Kyagulanyi mulwanyi anaatuyamba tuzuulire ensulo.
Oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine gwetu ino kulonda. Muna Uganda,
oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine tomu busa maso. Muna Uganda,
fabalonzi ba Uganda, mu Uganda tuwa muna Uganda. Oyasule kwanga mu Uganda, tumugoba Luganda. Tuwoya sakire kwanga, omukulembeza tasosola mawanga. Bobi Wine yayagale kwanga, yanazawe kitiwa cha Uganda. Ngatukubidwa miko, oh oh, bafude migo, oh, oh, oh. Kunyanja masasi kunyama, obusajja nga butufungana. Abalonzi kitutingana.
Oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine gwetu ino kulonda. Muna Uganda,
oli muna Uganda, ero lumirirwa Uganda. Kale wobo yagaliza Buganda.
Bobi Wine tomu busa maso. Muna Uganda,
nonzoyo, nze nonzoyo. King Spider, Echo Man. Nonzoyo, nze nonzoyo. Spider, Echo Man. Kana kayimba sikasanyu, nkayimbye nzijudde naku. Abawagizi mpe kusanyu,